kuchu suula Kiboko ya viga gula Nakalisha vika mtula Nafanya kama sungula Zeli
Gude
Gude
Bebe Shika uko Apo 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 Uya Uya yu Iya
Iya yu
Bebe Shika uko Apo 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 Uya Uya yu Iya
Iya yu
Hey Ambuli chi 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 Ambuli cha 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 Amini shiki ki Nime wachapa
Siwezi kundani aliziki Ankali sito ikiki na lebo zangu ufiki
Julia, wewe, sikiliza
Oya, ahe
Siwezi kundani aliziki Ankali sito ikiki na lebo zangu ufiki
Julia, wewe, sikiliza
Oya, ahe
Master!